Kama umeleta uduans kilele nisi tunapanda viazi hata kama nipo mjini rungu yangu spotezi rungu yangu spotezi
mamungo majere machalia ara mamungo majere machalia ara tuko tumepiga twanya era yo na ngenyera tuko tumepiga twanya era yo na sendeu mamungo majere machalia ara
Ololo, Mateo, when we flash a mekangalelo, but we big as a good fan at Rayo, at me chai, Nilo Shoro, super high, say Takwenya Yero, Fulu, Pakambulu, Fulu, Pakambulu, Mama Lulu, Nimori, I na worry, wanna say Magani, come some Tori, this no shari, Manjere, to me big amigo Rory, to Namurari, Yukuru, Atunaga, Mashori, ha, Sudo Siba Wapori, Karen Arokati, Point Kila Obeti Mori, Zikitupanda Paka, Mapara. Chuti sida itukulu sheba bulai ukituambia hawa yusi kwa kujibu subaya
mamungo majere machalia ara mamungo majere machalia ara tuko tumepiga twanya era yo na ngenyera tuko tumepiga twanya era yo na sendeu mamungo majere machalia ara mamungo majere machalia ara
Mamorani, na mamongo, tunakula majani Paka shetani, anashinda kula ani Anashinda kula ani
Mamongo, majere machalia ara Mamongo, majere machalia ara Tukwa tumepiga twanya, era yo Na ngenyera, tukwa tumepiga twanya, era yo Na sendeu Mamongo, majere machalia ara
Segeta kamu kishimwe mata doi Ashe tukulu DX Kati na mesa chai Silipi Ero silipi